ngabamanyi mbuno jakulemwa obunafu ngababulaba so mukama yakulaba mu buwanguzi bayokera binji ebinafuya olwamanyi kamukama owangudde ekitiibwa n'ettendo bidde eri mukama oyo gwesinza congratulations teri buwanguzi bubava kubana Abasabiri loswale, doswade mama vivasaze, ne basabiri losembe mama, labate webasemba nachu, ne bakuita felia, songa mkama alina wekubali, nevela vilati ya soka kuwapona ye, yalina wakujukila. Congratulations, teribu wangu zibu baba kubana. Eliyo lusembe na moita ngebade ya kusitana notuka no gamba singa sazalwa ngenakwe kufunziza naye mukama mulungi luchalu mono biwangula nkugamba choite chamanya chilaba nga chitono nyo congratulations teribu wangu zibu baba kubana
www.mp3ugandanmusic.com